Oh yeah. Hey yeah. Oh yeah.
It's Marsha, the rhythm boy.
Ndibera kuano kuza kutenga ndau sambe. Uchite changu dizangu sreka ngati rambe. Yo. Baby kukuma umani vesa ngati chitambe. Mine katifwe, fa. Inende kubala lika nechi mbake. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty.
Every day I'm gonna feel like I'm gonna die. Oh, I need to get out of this old Venus. Girl, you blow my mind. I got fools. Telling a lie, I was a good one. Ah, no way. The better one, I was a good one. Zambi, good one. Oh, you touch me, I'm gonna strike and get it. Zambi, yo. Baby go come on my divisa ngade chitambe.
Mine katifwe, fa.
Inene kubala lika nechi mbake.
Weleza ni dokeri, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty. Buri 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 yo buti, mwana pretty. Weleza ni dokeri, mwana pretty.
Wandi tesa maplani, uma kwa nanga tukitukiti. Muti mama nga mame, mama lizamo capacity. Senti taso makani, kuopoka kuyasi ndi una ntiti. Kakweleza mishani, mango filanga timpona matiki.
Hey, you don't know, hey!
Nibala kwa nangu zangu nenga. Oji na njangu ni zangu sweka.
Yemeni, yo!
Baby, go come on, my name is I.
Mine katifwe, fa.
Inende kubala lika nechi mbake.
Weleza ni doki, mwana piti. Weleza ni doki, mwana piti. Buri 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 yo buti, mwana piti. Weleza ni doki, mwana piti.
Is that good enough?